Fresh out from CopolaSounds.com.
Got one what big dog needs you more rich.
Okay, that was Sky King Bits.
Yeah, yeah. Can I was a team Bauka Murifira?
Hello, Postman.
Run down. Benenda wino sana umeka stadi. Lole shok kutwe maro di parika stadi. Mikushinga naba pomu kastadi. Bote barika kanshakula na kastadi. I was mastadi by the masters. Nishikumbwa vena foster na vana fosters. Ite chika turi kates gona bastadi. So lipa kula ndepi na kulanga bastadi. So tupio mchinshu tuari gewa witu kembula. Ichesu chesu nolwa shike tu kembula. Damwa tuchila mchiri muli konkomba. That's why mula kabilo kuba kukomba. Minebo mwata mchiri kuata. Olomu watyo pompika tamunyanda. Mimpala kanya na babache my friend. Tupepe kolupia tatupepe katerenda. Bachi vele shule tinka la vilenshi. Afila kwa teoda pa kuisanine KIMG. Mapirikiti tapava kwewo skire ya rilanga. Shirikiti ndapanga sote chimpe ngomushanga. So dopul wala wila wala vama wala. Loba fitala kubu tala kwa bawala. Tupa tala tuba tuala mukulala. Wenga pia tukola kupepeke tola different. Yaba pali mwena kwebo ni skopo. Nolanda sana mbamu kunga vaskopo. Notuka pape doka mbona paskopo. Tinga shaba nobe nikwe pine that's cool bro. Neleni nava mota mwawa speedy remiti. Monoko vale shala ndewa speedy remiti. Baba inemiti ndetu wala pokaramiti. Na gelo kuto wama pino time yako habiti. Tevionze pia kuyanda ndasala po chingarika. Tetu pite mbu chinga watuka chingarika. Nishingarika shileba chindamika. Mwewe bro mind atirele chaturika. So na mweba tumfila kasoko na majeche. Competition itapava ni mwebo vasese. Kare na gira juwe tameni years ago. Na pava pondweli ashikuisha no ponyesa go. Walimbo na pokuririra nomination. No kupapatila wazi ni abomination. Recognition no na submission. Yatu pepa mutu wala kuva segregation. Kufau gani adiwe kinoti sympathy. Gana kulomba nishi na vundule mipashi. Nishila shingi sana isha kufikila patobu. Patukuye pyo kupona ngata wali shiva chobu.
The Vulgar, The Vulgar.
Fresh Kings Entertainment.
King Bits, give it to me, give it to me.
Drop keys upon the gear, drop keys upon the gear. Run down, run down, run down.
Fresh out from CopolaSounds.com.